Let's get it. Records.
Yeah. Mr. Shizzo. 2021. Shizzo. Rosa Manderera Mamuna. Mamuna Nsako Mpajuru. Agadero Mamuna Wasunja. Agadero Mamuna Wasunja. Agadero Mamuna Wasunja. Tsikuri ende bwino. Agadero Mamuna Wasunja. Agadero Mamuna Wasunja. Agadero Mamuna Wasunja. Tsikuri ende bwino. Agadero Mamuna Wasunja. Agadero Mamuna Wasunja. Agadero Mamuna Wasunja. Tsikuri ende bwino. Mamuna tsiwike. Mamuna zichiruma. Mamuna mpamimba asimai mudziwe kuti banja ndinkomya. Mamuna gabwera ni majumbo manjamo asimai randirani ndi Malawi wa mamawa ulendo kunchito. Sakandarama Dicho linka choti Hana angao Hapese chakudia Kumabali ya simai hena Osasamala mabanja Kumamunyo samamuna Shia Agadero mamuna Wasunja, agadero mamuna wasunja, agadero mamuna wasunja, tsikuliende bwino, agadero mamuna wasunja, agadero mamuna wasunja, agadero mamuna wasunja, tsikuliende bwino, agadero mamuna wasunja, agadero mamuna wasunja, agadero mamuna wasunja. Tsikuriende bwino mamuna wacholinga hamaoneka akamata kataka ichi wakwira mamuna ziteo osadalira nchito imozi banja la masompe. Munga mamuna wangwilo ama chokusa chauta pasokoro mbuye darisani banjalanga mudibase chakudya chakudya chalero dima kwira nchito mbanti mamo kudindikale mamuna ha. Agadero mamuna wasunja. Agadero mamuna wasunja. Agadero mamuna wasunja. Tsikuliende bwino. Agadero mamuna wasunja. Agadero mamuna wasunja. Agadero mamuna wasunja. Tsikuliende bwino. Agadero mamuna wasunja. Agadero mamuna wasunja. Agadero mamuna wasunja. Tsikuliende bwino. Wasunja, wasunja. agatero mamuna wasunja, agatero mamuna wasunja, agatero mamuna wasunja, tsikuliende bwino, agatero mamuna wasunja, agatero mamuna wasunja, agatero mamuna wasunja, tsikuliende bwino, agatero mamuna wasunja, agatero mamuna wasunja, agatero.